Dandi studio kalangu yamde joy yabora ke mintaji chapande tati kibaruji modde fulfilde komin Omar Hamad janganta do masinaje den godi Mustafa Ayuba enere ko kibaruji med en kala e vide APEC fedde himbe leede Afrika gollobe do fi hokku gol habaruji ande suba ko woni ko be mabbiti hawrinde mabbe hollude himbe golleji ko be ngoni be ngada der lawol majjo onana chadale ko ko be habaruji gonno jiya der tewtugol habaruji nembe wuroji tondi kanji a hewbe der region Tillaberi karuri wartude dande worre ganko to tawe cukalo e der acama jangude lekol chagande be dekidino jongodo deram nani yewtere meden pindina hande en chatana to endam bengu to nanay tom filla lantana Muhammadu debbo arano lati romer bengu departement gaya kami jar herti amoden bi en gam batti alla e nyalande diba bere ittanande leeda adunaru gam heba yottade hokkugal habaruji ko batumun wada hande subaka atalata o apaka fedde himbe gollobe der leeda afrika do fi hokkugal habaruji kansige leedum len lawol majjun doni bi en gam chadale ko hokkobe habaruji gonno jiya der kokkugal habaruji don sabi ko bandi min Olivier Asogbavi ye yewti de hokkobe habaruji do weccho internet halu be chadale ko gonno kawra
je trouve cela
mi hegide am punano ko wedire erni chuudi habaruji namine hokkobe habaruji koja habaru ko RFI na ko France 24 andini minen do min andina bibbe leedi ami chuudi habaruji leedi di gala lawol ko hebata habaruji de leedi din chadal no godi gam bibbe leedi gala no keba habaruji chuudi habaruji leedi mu en andinta sey leede yasin andina be ko wonno wada de leedi mabbe mido miija ko sadarma mawdono
un sérieux problème nous ici ironiquement
minen do min cinga labi lamu kadoji tuudi habaruji leddin nawtoro e habaruji di leede yasin andinta handen de leddi Niger no fandi tuudi habaruji di nawtortako habaruji di tuudi habaruji leede yasin andinta undo deni ciwama paddol jawdi leddi non e bantari mayi
tu pour le développement du pays
nani mbiye nokure to tewteru jande watte do mburdam bibbe adama be hebi jande ekintinol ko balde joyi ngol ekintinol do mbiye leydi espagnol kam woni ko sigili dum gam waddude balla mudum har ko darta filla finatawa madame Nuria Regoza Gonzalez modo biro jodani go leydi espagne do der leydi meden Niger nani ko filani Michel Deschi
Eidol andal non wonde der sigila leydi Espagne indi tirane Afrika sigila non hokkone andal do gurnam bi adama hawtade e finata wajimu ko tuuga ni woni beydango andal wondube nyenyal irshi gan hibugo lawol renugo kulle gondi der nokkuje e are jaman goldi tirdi imin gaddi kanji do ko rena tadi wodi deni e wama no wada dewte bindade ujune nay he kerol tarik tawadi der dewte de no tirsino hebe godu e nyenyal do mobe kulle de gan ireno woda
sai ko tento anda der region Tillaberi wuroji kewdi di commune tondi kanja tonda der region Tillaberi sappo e didi lewru septembre jabbido non de kidi jungo do deral hakkunde mu en koro majjundu woni e hadude cukalo ndoy umade der guroji mu en warde der galluje gam batti alla e hebande o mosala e ko tawe dun do sukale ko nati jande lekol Hassan Haruna nantino mo wuro Faria nani ko wi Saidu Abdu windita
lawol aranul gol himbe cingi karobe dido fu jabi sukam en debbo mo dewlaka yehi nyamay baba on e inna suka on endam fu jukete joba ujune jojoy suka debbo ondu no nangoyte wartire o endam wuro saru fu itti suka mun debbo lokkol kandu yomnete ujune joy den tilsine wartire suka on endam jodo janga fa handen saru suka jango fu na mawnirawo makko yehi yenno jangino be endan wattete yoba kandu ujune cede dewgal kandu tajama ujunaji la sodidi ko wala fu dum warta dum jama goddum kaden mo jabay yehi wadoy walisi dewgal ujune sappo jukete yoba neddo fu dewli wadi jahangal acci dekum ko esum acci debbo o enda yehi nyamay jukete ujune jojoy de neddo e hore mum acci dekum yehi nyamay kandu ujune sappo jukete yoba
hande ni mbi atalata no gaye jetati lewru septembre o woni ko leydi adunaru ngadi batu nyalande ittanande adunaru gam batte Allah e nyaw bosaji kaariɗe non ni gam saabe Allah e nde nyalaande sarus kawjiɗo filla durgol ɗo nder nyamay waɗi sigila tuugol ɓosaji gam durwididde e o nyaw sise Oumarou Abdel Kader ndeɗaɓo ndekkatoɗo do ardiɗo sarus kawjiɗo filla durgol nani ko fammin Asuman China do match.
Kaaru nyawno nangowo tagaɓe e dabaji nyawgudu ni fa handen sawratako denne igu hulƴini degu nangi daaba sayni mayde subaka o ni dawaɗi min gari tufude ko hisinaɗi nyaw kaaru gu enɗen miɗen gatta du daane yimɓe gadda dawaɗi mum'en tufi min cengi du sigila tufude dawaɗi hitane fuu wala du ko ɗum yoɓana tufol gol enɗen denno ujunere na keme jeegom neɗɗo yoɓanta tufol gol hitane fuudu no hani noon neɗɗo wadda rawanu mum tufe yimɓe heseese gonno gara ɗo leydi meɗen yimɓe ɓe maran dawaɗi noon amma ɓe killatako ɗi ɗum du waddi ko yiɗi joofi joofol majji goldu kam ɓeydata sembe raɓu gu enda hollitore amin woni maruɗo rawanu fuu ñamnadu jogonu du no woɗiri
le fait vacciner aussi
toon mbiyen gaya iɓe ɗuuɗi rewɓe ƴooɓe nder bangeje feere feereje wonɓe ne wadda mballa mu'en hano ko darta filla laaɓal ɗon du mbiyen jeɗɗire fuu noon ɓe rewɓe mburtoto nder bangeje gam wowude kanƴum saabi ko bandi min Fadel Alou yew yewtido e woɓɓe maɓɓe famminirɓe hano ni
minen ɗon buwa gam min lamna nokkuje amin ɗen ɗum waɗi gimi himɓe burto gam min kawra min gatta jungo nder jungo min lamna nokkuje ɗen tunni sanne min gala ara gollitirɗi burɗi amin ni min coodi minen buwa minen keɓa balla to himɓe ɓangere den ko sappo yo ko laso ɓe mbi amin cooda diyam ɓe noon ganamin gañowoɗa gam tuyni gayadi kay harmini wala iri mayrider duniyaaru minen rewɓe min burtake worɓe do balliramin e are gollitirɗi gande ni are gollitirɗi gala golle ɗen gattako jeɗɗiɗo fuu minen kawra minen buwa gaño minen himɓe ɗangerden minen kawra neɗɗo fuu buuɗo ɓotta buuri mum wattowa to wi'a watte ɗon hana tomin buwi ɗon ɓe dufa tuyni ɗin ɗon
noni mbiyen gueseje maaro ɗe région di faillo nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi noon ndiyam wendu koma dugu yoɓe ko ilta ƴuwoyde lakki tcad fuɗɗi ñamude ɗum en kanƴum ɗum waɗɗi ko maaro ɗuɗɗo wala no hette sanne nder ton amma gam heɓande o fimo sola waɗi ko ardiɓe hausu ton région on aadi ɓeyditidde manggu diggiji ndiyam paddorɗe ndiyam ɗum madi zarami e ibrahim derketer noon kawjiɗo filla golleji to endan mo région nani ko wi mani moussa
les protections sont propres à chaque aménagement
ko hisina diyam ñama nokkuje ɗen endan gam nokkuje ɗen goni kawta no wodi to endan cda diggiyol gaɗagol ton no wodi ɗu to endan fa handen chetimari grématori to diggiyol pamarol gon waɗa ton laaɗa ɗu no wodi sigila gom gaɗaɗo gam faddade diyele pete ɗen to maaroje e pavron deme ton du nokkuje noon ɗe mawna yimɓe cakantaraje ɗen endan ka enni gonno durwa ko hisina nokkuje maɓɓe ɗe endan diyen ñama ɗum en hitano duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi denni diyele puɗɗi no naata no bonnina neɗɗo no wawi faddade to diyele ɗen endan naatu nokku nokku ko harto endan zawaran ɗan fuɗɗi naatude nokkuje go endan iɗan bonnina musala momin keɓi hikka kani kan woni himɓe paɓɓina wakkati deme mumen ɗe endan fa diyele ɗen endan coƴƴoro gaɗa seɗɗa
leñi rewɓe hewɓe ɗo endan nder Niger caggal ndime ko muɗen noon natta yarniri ɗum du kanko watta tawe caka balɗe lasoji ɗiɗi tawa debbo on fayi ngal golla du rewɓe commune Tagaza nder département mo Belle Yara kamɓe gatta ɗum dey noyi yarniri ndu waɗirta yaade to rewɓe Maria Dabalgi debbo kewɗo duuɓi mo wuro Agu nani ko fammini Zainabu Abdou Domadio
ma tobore yigo kokete anto goyse
himɓe demmo nde ni ɗiɓe gaɗana ɓeyɗo boyri barkeje haako mum kamɓe tefata ɓe wawñineɗam faa woɗa kamɓe komirta bowridi imo yara ɓiɗɗo on no heɓan kosam boɗɗam arande fuu doobu e kawwa kan o hokkete nden ko ɓe jonganamo safareji naange faa reedu makko firtu nde o yari bowridin o hinno omo yara gulɗan ɗam jamma e ñalowma fadde joomum wurtoto fuu a tawan ɓandu mum wooɗi nden mum kinije jarteɗɗe kay gala doobu e gappal ni himɓe jarta gawri din ni tersotoɗa faa wooɗa jamma diiba gappal ma jara ƴakka kodde ɗen hannden ɗum fuu ɗum majji say gaari en he kinije ɓellere kando ɓandu bonnata hay kinije kay no wora ba neɗɗo
kini o siboori
escarable fijo noon pirtol balli ko andal hakkillo ko fottere lawal tataɓal muɗum jeɗɗire nde woni ko timmi ɗo nder gallure meɗen Nyamey. Kanƴum saabi ko heɓɓe jamaku ɓen no jaha gatte nder fedde leydi Niger hawjinde fiyol escarable yoɓe do inde Niger ko piɗe escarable leyɗe duniyar ɗum. Kanƴum waɗi ko Asuman Fodi goto tawaɗo nder fedde nden, nani ko wi Michel Deji.
Déjà annamo ya bi
ko fijo go fudde mi artino min gadi fijo itto dira dara burdo nyanyal ligue fu waddataana himbe jew wadobe scrabble o enda do der hubere nyamaydu to klobuji mum burdu dudde pelle tati himbe mum en gadda der balle tati dedu ni be lasoy tato natube fijoji scrabble di endan tefa bar jari wattani din pecce tati dubbe gada no wodi ko indira elite classique et pair der feccere fudu no wodi arano didabo e tatabo neddo mabbe fudu no wodi bar jari di hokketi der mabbe du min durwam hebude fedde daro tone do inde leydi Niger der fijoji scrabble gado teedi leyde yasi no wodi du fa handen champagne hano tefol kupnon ko scrabble ko wadoyte to endan leydi Cameroon chaka leyde Afrique dundu der hitande dubi ujuna didi e laso didi min ciryanto dundu de Allah jabi
peut-être l'an 2022 on va organiser ça.
Jonka sengarten e yewtere meden pindinal bi en lantana Mahamadu kan woni inde maire keso mo commune Bengu der département mo Gaya. O debbo du yo dowlaɗo o duɓi makko du chapanɗe tati e jeetati imo tawda e ɓiɓɓe nayo. Lantana o woni debbo arano latiɗo maire nder commune Bengu. Bandimin Fadel Alu yehi hawroyde e debbo o, nani ko Ali Nyali firti e fulfulde.
Lantana Mohamadu jodake jangino duubi sappo enay o wadi omo jangina der jangirde pamarde dalila rafi duudal rewbe der saru suji commune Bengu waddi o nati politique
l'administration der ardanal gollirde mi ay rewbe mido mija dun no latantu rewbe misali illa wakati ko kodumi niya resugo talki teful mira kugu himbe gere no gi'a yala noy min debbu wawta hawjiri gollirde mi hawjo baade
le foyer
lantana der cubakiji gadaadi do leydi Niger lewru decembre hitaade duubi ujunaaji didi e laso o suba denko o wada mer Bengu golle ardangal mairie odu gadaay golle suudu makko kepporam Saleh Umaru gori ko odu no nanganam
mi do nangani mo wadde e wadde wodi du illunde imo wowuno gollude gam o jangi nannono faddem de dewlam e hore mun na e min kaldi e famrude mbi mi hattamo gollude den gam o hebi yadu yeso hande mi soccitita tako chagal wide mi jabai no be lawlirabe dido woni der baade don lawli ko oto fayndo o wala don kan hinni sukabe ben
rewbe commune Benguno belti handen ko debbo tawa der ardangal commune mu en ibe deki du tammude sannebe gi'a yadu yeso hebake der ardangal makkugal
won saamu min kebi mer debbo minen gatti tammude o wadanan min golle de worbe gadai gam minen gidi bandi min debbo yurmo bandirabe mun rewbe o tefana min du projeji rewbe fere fereji
da lantana der ko ardini no tawe ko wadda weltare e yadu yeso der burna rewbe Bengu
je suis très mi do welti sanne mi yaran gollegi di mer jippidon fuddi timminay fudo fallabi jandeji e filla balla rewbe min kokka sembe e wadugo groupement en gan be keba projeji rewbe
pour les femmes
hande lantana der tariki ardangal commune Bengu kan woni maire debbo arano o wi'i du ni fa handen ko dambule gollirde makko no pirtani himbe Bengu fu durwambe ko watta yadu yeso hebo
dawan take baruji mede fulfulde tili eden ele jonkambe ele deutina en jango amani ede mbawide yamde jego mintaji sappo e jodo mbawi hettinade nokku ittanado rewbe ko demgal hausan kore noni batu jodo kale mabbe ngatta do tugal cukaloy pamaroy ko rakia aremi waddantom ciagal majjudu kettindo gungu mamma dantani waddana on kibaruji demgal hausan kore kirtento jamirti